ọjọ́ Jehova Adoni Adua.
Na 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 ọjọ́ Jehova Adoni Adua.
For your wema, get your dua, ya do your dua.